shit. Zizangandie zina, das di baby. Unjip shavoy wushe wabewilishan. Njip shati wushe paku beula chalishan. Unjip shavoy wushe wabewilishan. Njip shati wushe paku beula chalishan.
Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler. Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler.
Zanpe za mwiso kone nipala ukana dazi. Olofuti kuli iwe isankala ini surprise. Nipanga kukangondo vajivana na vakazi. Olongane junya ziva konda china nazi. Ponse pena pita rosa na himgalala kazi. Ihin jenu imane sima afu ya magazi. Wamuntu wa manitasha chiza mani you are wise. I think pene apa ndi pasirira 8 bars. Instead yo panga mane some people make noise. Usavivili mila impangulu pangulu mungata toys. Na vajavenzo ni sulandye vale touch boys. Lekani mwele pomazi swiss vilimba pose. Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chali shan. Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chali shan.
Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler. Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler.
Siwezi kukwambia hilo swali la kijinga, sawa na yule demu aliyetoa mimba. Usinifate sana kwenye msitu mini simba. Kwanza hangalia hapa nipo na chizanga. Nikipita street ati yulia wawanga. Alikuwa tefuma futi alipanda. Hii ni kama kawa yani bila dawa. Ambao hawajui wanazidi kupagawa. Ninge kuwa ndege ninge luga kama bawa. Juu mpaka chini ili nikae sawa. Sawa sawa ni mane power. Kama samaki na maji kwenye bwawa.
Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chale shan. Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chale shan.
Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler. Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler.
Nkala chesha mumutu munga nikaleza. But one thing was some villain can is a boss. Dola kitu solo singola kusoni peza. Vuti kana njala ulezi ndiye koza. Funo golika sampo shapu shapu mtengo bweza. Ndine ule mamugemu ya maafu budoza. Kubwele la kumbwene boy awoni maloza. Chensi ni maivali mtasha chemulu mkaleza.
Hey game tunaiweza, ndo maana kila siku tunacheza tunafeza. Angalia dola kwenye meza, unayeshika kuacha tunakumeza. Sisi tunaishi maisha yetu kama dila, hata iwe ngumu hatuwezi toka bila. Sampo kila siku kwenye depths naingia, tunasonga mbele basi aminia.
Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chale shan. Unjip shavwe wushe wape wile shan. Njip shati wushe paku beula chali shan.
Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler. Usini ulize nimetoa wapi hela, wakati unajua mini number one hustler.
Hey, hey, ile ile fulu fulu mzuka mwingi ndani ya nyumba na mga wapumba kama wachumba. Das G hapa tupo na chizanga, au sio maze? Oi!